Lesson 5. Grammar Practice. Practice 1. Now let's practice the past tense. You'll hear a sentence in the present tense, and you should change it into the past.
Liz anaenda Kenya.
Liz alienda Kenya.
Ali anaishi Tanzania.
Ali aliishi Tanzania.
Mimi ninasoma Kiswahili.
Mimi nilisoma Kiswahili.
Mgeni anasema Kiswahili.
Mgeni alisema Kiswahili.
Watalii wanatembelea Afrika.
Watalii walitembelea Afrika.
Kitabu kinatoka Kenya.
Kitabu kilitoka Kenya.
Motokaa zao zinauzwa.
Motokaa zao ziliuzwa.
Practice 2. Now let's practice negating past tense sentences. You'll hear an affirmative sentence in the past tense, and you should make it negative.
Mimi nililala.
Mimi sikulala.
Yeye alisoma.
Yeye hakusoma.
Wao walicheza.
Wao hawakucheza.
Nyinyi mlicheka.
Nyinyi hamkucheka.
Sisi tulirudi.
Sisi hatukurudi.
Practice 3. Now let's practice adjective agreement. First, you'll hear a noun and an adjective of either the
mwa
class or the
kiv
class, along with its translation. Then you'll hear an
n
class noun and its translation, followed by a pause. In the pause, combine the
n
class noun with the adjective, making the necessary adjustments, and then give the translation.
Mwalimu mpya.
A new teacher.
Computer.
Computer.
Computer mpya.
A new computer.
Choo kichafu.
A dirty bathroom.
Taxi.
Taxi.
Taxi chafu.
A dirty taxi.
Watu warefu.
Tall people.
Meza.
Tables.
Meza ndefu.
Tall tables.
Kiti kikongwe.
An old chair.
Motoka.
Car.
Motoka kongwe.
An old car.
V Vitanda vipana.
Wide beds.
Njia.
Roads.
Njia pana.
Wide roads.
Vyumba vidogo.
Small rooms.
Ngoma.
Drum.
Ngoma ndogo.
A small drum.
Watoto wazuri.
Beautiful children.
Stampu.
Stamp.
Stampu nzuri.
A beautiful stamp.
Wamarekani wawili.
Two Americans.
Chupa.
Bottles.
Chupa mbili.
Two bottles. Practice 4. Now let's practice more numbers. Translate each of the following phrases into Swahili. 15 children.
Watoto kumi na watano.
3 books.
Vitabu vitatu.
23 houses.
Nyumba ishirini na tatu.
78 people.
Watu sabini na wanane.
44 cars.
Motoka arubaini na nne.
44 students.
Wanafunzi arubaini na wanne.
99 things.
Vitu tisini na tisa.